Studio Kalangu Ketin Dong Yande Joy, no vitari vinta sapo joy, habaruje fulfulde. Kori janyali emo dong, hande sembe habaruje menendara fila nyalande itandele, dunya do fila durdugol, nyawko nangoto buche kanyi e pofali, bip adamabe, do enda nere lady Niger, yono doktera Soumana Alpha Zazi, andre sane do fila pofali enda, o wiko uri fukanyi wartu chokole pamariko wada edubi joy, onana hala makonjara do yewtarunde. Nani faande har filla ko ndarto hono so tobe nyamduuji du konna ni kandu no tawa ele filla ko ndarto hono to enale le koliji ne wonobe ko kirte lawol be gada dum dundu on pamon inshallah jabi yaw tan men pinno na warto filla l'école du kono CG ban fandu dida bo lati dum lebbi dit ni andan faande jande fuda le classiji ngalato ci kabe nata e janginobe mudum en Soumana Amadou janganta habaruje fulfulde gofu en puddirande do andinore ni har fille ko darto Kenya alangal ono leede sappo didi gollidoje e lawol democratie e lam mudum kay en woni ko haaldo fille ko darto habaruje kany e democratie to en da hawno dande Paris gallu lamor leedi France dum du ko na wonana e hojugol adiji lati du ko na RSF kam wonno hokko babaribe duniyar jojjindo fille ko darto kaado fille yerno kalde ni endam RSF du ka won ko wurtido do kabaru e do lawol goto gol dum tawadu har fille ko darto hono yewtarnde fa handen hono hautade mbitedo Chirène e Badi nane ne ka Christophe Deloire Hali e do fille ka wi RSF o enaka won fedde hokko babaribe duniyaru wadi dum do ni gam batte Allah e hono wallude yaadu yeso do fille ko darto demokrasi e do lawol hokko gol habaruji der duniyaru gam batte tay dum tokkondiri fa wodi laabi di ko nda o wi no wodi sadanamaaji sanne kam wonno har fille ko darto fa wara jondu ko nda ni hono himbe to hokkete kala fa woda e halaaji lati nanantiji e halaaji ittoji habaruji lobbi din endan hawtaade fa wara jondu ko nda ni e kulantareje hono ko famdinto gollenaadu kondan ko buutoto sembe hokkobe habaruji der duniyaaru ndi enda e faande du kondan baasi ko watte yaade e mabbe kanyen himbe wobbe noni hande de wonno faawarjo du kondan nyalaande hono ko ittanado filla ko darto hono faawarjo dur duggol e nyaaw buuce bibbe adamaabe sappo di lewru novembre hitaan fe dum wadde der duniyaaru dum waddi ko faawarjo du kondan ni do e leydi meden Niger hollama wi ama na mbi ndu hono hawrinde leydi duniyaaru do filla ko darto nyaawtigu wi sukaabe buray duubi joy kanyen dum buri warde sanne sanne e duniyaaru har filla nyaawuji nangoji pofal bibbe adama ni endan do enda leydi Niger du kono no tawani dum lati sadarma mawdo har sukaabe enda sab kanyen buri warde be sanne sanne yero docteur Soumana Alpha Zazi lati do jom andal sanne do fio endan halirni bandiming subaka hande o endan
Les âges extrêmes sont les
sukabe dungube yare dubi nayibe ko diki e nayibe kan en burna ngude doirudu ko watta bi umi sukabe be ko kumi dubi mu en be jawi nangude doirudu ni woni balli mabbe tiidai nayibe bendu balli mu en chumi
de noini neddo watta baade hana loktorojo ko andita suko o no wodi doiru
arande suka on no tawrete durma suka on du no dila o mo dojja sanne kartudi makko no lubi hinere makko no sukki wakkati fu wulu wulu sattungudu yuta hema denne to sa ro hi irkulle de suka mum fu to hedo goddum do ko yaawi warda he makko do o nyawti cukkol pofe ko buri hewde woni dalila mayde sukaabe dubbe do der leydi Niger
infantile au Niger
docteur Soumana Alpha Zazi jo andal tan do fil poftal bibbe adama be yewtere mu e jalla maryama kenda docteur ni be tv de ke sukaabe na kani dene e wakati kenoli dabunde endan o wi ene dena ngudno tawado fil ko darto tewtude wadde sukaabe endan tuugal ko hisinto dum dido nyawuji non ni faware jondu konna ni onon kettini faana wodo no tawa du fa hande en hara filla ko darto ciottol nyamduuji kany e kulle godde jartede der lekoliji dundu konna hono ko lati no wajibi tawe hono himbe yobbe no sotta be endan be ngadene den ne kay lawol dum waddi ko faware joni hono hawjibe filla ko darto cellal e le faware joni arrondissement gommo gallude nyeme be ngadina wosago le lekoliji jale arrondissement mabbe wona ngam batte be pirta ko e rewbe sotta be nyamduube enda njaa ndara cellal mu en to ya wadda nyawuji watte sukabe sodobe nyamdu di endan docteur Mahamman Mamman Sani kawone horejo loktorobe arnisima gobo galdu nyeme nani ko halani bandimin hono fa wara jondu kondani bandimin betedo alamin washar
Nous avons eu à visiter depuis là.
L'école mabbiti wardi joni min jila kinana le jangirde chapande tati e nay der majje min jewtina ke dereji robe sonnobe nyamdu der l'école kame nayo e je tato min kabi der mabbe chapande jeno e jeno tangodi dereji chagande nyano le lokotoroje jewtino cellal balli mu en kokata du en lawol sonude nema der l'école je di nenen hollad feccer tata berden fu rewbe mun gala talki dum sabi ko min cigili e wadde golleji tindingol himbe hauta de e mawbe jangirde abirabe sukabe jangobe kambe horebe arrondissement ji din fu yaade lokotorobe nyenyube e golle be garabe jewtino cellal balli mabbe tawe na wala wala e mabbe korabata sukabe warobe soda nyamdu
fanki en consomme
nanni fane bandimi ala min wa char o yewi yewi fa hande madame mamoudou zainabou on don kam woni mawdo l'école yantala didabo kandu holli wiide ke debbo nyido sonado nyamdu fu sana be ngada lawol be jewa salna wottal kuru loktorondu enda
le femme vient
arandini robe ben gara yama lawol waddude nyamdu sonna do to ame dem min ewtino min dara de wombe dom en no kejana noy dem min kokka be lawol ngada munno be jata be gadowa etol cellal balli mabbe de be kebi derol gol dem be garta be chonna mo wala delor gol fu warta sonna do subaka fu miden godi janginobe yahambe dara ko be goni be chonnira sukabe ko be chonnata dundu tawe do table no sudda
couverte aussi
nyalande nambe jeddir itando filla ko dartale duniyaru dum du konna wonna e do filla deside gollal gal hore mudum sukabe ummator leydi Niger du no jidi tawe golleje kulle jiaade leydi Niger do enda yeyna no kuje fu e duniyaru e be jidi be gada golleje ko e mabbe kan non woni be bi bawde gala sanne dum ko be kali suba ko enda bandi min jatto enda an Rukayatou Abdourahmane gam batte nande hala filla ko darta jeddir itando filla gollal gal hore mudum sey wi ketno nano fawar jondu konna ni yewtarde do
mi wita kena samira sule kodi e kotane gadi rammi e gude bibbe niger gida ornade ko watte der leydum miden gada ko woni e bawde ame fa heba ni be accha sodude ko ittete leyde yasi ko min tewtata woni pelle balloje ballirame mido wiye Mariam Bukar dubi nogayi e nay godumi gam mido yaha leyde yasi be wita nakam mi wadda ba atti e alkaki ga idun yame ton sanne kanu mi fuddirano e budi uji nere mido sonna do mido yara yasi dukay
Yusuf Karim Abdul Salam mbitemi meneddo jon andal do nildugol habaruji do kulle jamani ko wite internet mido walla sukabe ummatore be kampaniji e wodube sigila golle keba nilda habaruji mu en do internet de hande mbayle keba ma der mun do lawo loboldu
sur le bon chemin
namantiri fa wara jondu konna ni har fila ko darto jodo fota famara himbe waddube ko hawtube golle gote dum wonno ko fedde go jeydan dubinade sappo en do en leydi Niger nenen ne wonno golla majjum wonno yara mbeta Abdou Zakari kam won secteur on kawjido golleji nokkun en o halni gongu Mohamed Dantani ne watta ko be keba potal hakkude himbe
le médiateur soro
gollal ponno limbe woni wallude pelle didi de pamra keba naral nata hakune mu der lawol nafol dum em to ponno nimbe rafi pamral kan wadda tadum dum du rafi joda kalen sabo todum ponno nimbe der andal mun gal wodi gal tefata mosala hakune pelle didi de pota den dum du joda kalen watte gina labi didi wodi no neda wawiri yadude boytali mun to sudu ponno nimbe der talkuru golle no winda wi se raf pomral hebo aka hakkunde pelle didi den funa yarte to ponnobe be de dun don wadama le pelle den de to wari den mi kalanta dun e wiide min noddan sengo ngoto de nafaka oye hepto der ponnol nimbe gonde gol wadama
en participant a cette médiation
ko watto tonuji nyamri ujunere kanyon ko yarato ete gada beji wona de departement mo bermo region mo maladi gam batte so torri himbe do ko yafi e yeddande wobbe do fisabilillahi cagal mo ndukoto bilo e sappo e jeddi français fa kanyon ko watta do fille ko ndarto cellal dum fu gomnata ka ite jiba mo gam batte waltude bibbe adama taabe to enda heba kanyon ngada ngorna mo eno wodiri nani ko fa wara jondu ko na mere gada beji mbeteda mahamman naware ko halani bandeme adam umar ellunto enda
durant cette année on a fait
ikani kile kewde nin jonniri himbe nyamri der ko yirna kile tati duno tokkodiri miden cendana himbe e gala bawde nyamdu arande ni min jeddana tonuji hemre ida berem min jeddi tonuji hemre go e tata bereden tonuji hemre e lasodidi min jeddani be min nyibi mangajaji nay der komin amin to be jonnirta himbe nyamri min codi safari du min jari der loktorore amin ko watta milioji didi e ko deki min nyibi fa hande maternité go milioji sappo e joyi min nyibirim porje indirado Niger fona corridor kanduno he wallude min der ittol gurti ko faddo gur ladde de wadi hikka hikkani dungu amin wodi nyamdu hebake kudu du wadi ko hori ni woni firtude ko himbe do gulu ladde gan dun ni bur tampinde min
a communiquer le feu de brousse
nani gonno ya e koyde mun dun gam batte halde hala jonde jam e potala kon bibbe adama be diludo na galle nyemene fondi zender kanya o yotti karji bangu wuro wongo keliji chapantate jo hakkunu mudde doso der region mo doso on enda cagal mundu o holli wiide don o walto ko dawra jokka zender noni nenene ka hamani on ko wete hamani isaka do en ko dili galunya me woronje lewru tuba ko october nenene du o mo mijo yo taw to en zender sapo jer lewru december dartondu enda o fordo e batugatel zender sabwa jonno non wonno ko faande bandi marhama no timo telefon o halni do noy dum woni yar
jesi kardi bongo
mido tawa karji bangu kiloji chapande tati e joy e dosom to ginanda ni sador mafunun wala mido heba farja ngal angal e farji pinon goldo wodi dumi do fatta e nimbe yeddube do lawol e kokkakan goddum be biakam Allah hallise hande karji bangu balami mi ummo yade kese jangu
nonni wantiri kanko honno dille koyde makko dille nyamedo warnje lewru october ndu endan nenne den warjo do heba na kiloji hembere chapande jeddi joyi ko heddani mo e der kiloji keme jena haani o wada yaadu e koyde
kettine sigilaji studio kalango kadi tata wadon der duniyaaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
lebbi din ni ena ko lekkol onta e leydi meden Niger do endan kanon CG mbieteedo bande fandude kanka yifa wara joni hebay natude lekkol on endan CG od konnani dubi nen ko singa wara joni abada on yebanaka kalaasi mo siminti fa wodi nenene kay hono cheke kanyu e ledde kanyu won ko singede wede tendeje to suka be jangodo hikka kay badun no hebaka tafon dum won ko fa wara jondu konnan kawji on secrétaire général mo ko jess hawji be golla lekkol gal endan be kalani bandi min jaato enda adram e ruket adramani yewde mako file de kenun dum won laati sadorma
Sezuje na njokina le mbelu leki kanki mweni biro ya wope jande be jangirde koleze mbani fendu didabo le nyemei. Jangirde ndedu tendeje sapo etati wodi kwa watira cheke dumduno sarope sukape jangope kauri e nyipu dede. Yeru no munkaila abdu sekretar general fed de haujinde yadu yeso le kol onviri.
Depisa kreasyon.
Ila lo kol osinga minke wai garuol gotel nyipangal. Direkter edeko tode he mfu da tendeje tawa. Jangino bendu biro mu no tendere minendu o leete naaki kimi ngoni kolokol naati hikka sai min noddi sarobe ben min bi'i kono haani dun daara no wade kolokol on nyibu dembe bi'i saru fu hokka kemi didi wakkati warde wakkati de dun hebi ko nyibata kalaasu sai cede den gatte kalaasu on nyibe hande ni kalaasuji sappo e tati min nyibi
jangirde de kalaasuji sappo e tati ko watto sukabe ujunaji dido njangine le mun dun hoya
nous avons plus de 1000 élèves
Sukabe jangobe amin uran ujunere jangobe 6e e 5e ben jura ton CG 11 jata jangoa ko sarobe en gi ko idun torra sukabe ben sanne sebe bi ko dum wada kam diddidi ko wattata ndeje sukabe ben jodo janga do dar jangirde de
horeje sarose kawji do jandeje pamari mo region on tan hebi wallitide lokol on de worre ko lati kamdo nguli hite ko rawanini wuli tendeje den fu
directeur régional et le directeur départemental
ardibe hawju lokol ben ko gari wakkati gulugun wadunu do sebe nati ibe dara to tendere tawa der lokol modern be gala be janga se tendere den firte de ware de singe do to amin tabuluji du non be gadi ko be kebidi ko jaaribe wala gaddan do min balla illa gouverneur nyame fa ware e gomnati
gouverneura e le mairie
abirabe sukabe dubbe etti sukabe mu wobbe de janga taw gan jande den wala no woda der lokol on
du premier
illa lokol nati hikka warde hande uran sukabe hemre be sarobe itti der lokol amin o jaari der kolijigo suka ummo wuro warfa janga taw jande wala no wadi dundu hana gacce directeur onno hana gacce jangino benno to jode jangani non wala
o beediti e wiide ko hitande hikkande woni ko sukaabe jangobe der college local o fuddata tewter ko talkul breve dum wodi do im hulana sukaabe be no jande mu en latoyto
e do don ko habari me fulful tili sembi assalamu alaikum mbale to jamwali
jiro zeren yade dolbe
mayna sorwa wadde birnin gawre
ketine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leedi niger